Timber. CLS, I've been stressing about us. A lot of things I've been facing cause of love. And at some point I can't but love is tough. But wakazo ngobatika wakandi believe is a rough. Yaya ze moyo naisa tangika. Paneva ka ugocha wese ukakangika. And then you came past na time wakazo ikanika. Takuto vipa tese sosundos wakandisha misa. Saka ndenge njiku funga yue. Uri mkaka ndicharunga yue. Moyo mangu wa uchabuda. Urichi yeza kanda suwari chabuda. Ndrugugu funga iwe. Uri mkaka ndicharunga iwe. Moyo mangu wa uchabuda. Urichi yeza kanda suwari chabuda. Ndaisa
siwa chaiso, gudi wa chaiso. Moyo muti waka mera swa iso. Swi wangu inini waka mera chaipo. Mestia,
swanda dana naniwe.
Swa uriwe wato diwa. Moyo wangu ofe wakasi
wadadana naniwe.
Yeweka wangu usara mfumba. Na kukufeke zari ngoji karira okumba.
Saka ndenge nchikufunga iwe. Uri mkaka ndicharunga iwe. Moyo mangu wa uchabuda. Urichi yeza kanda suwari chabuda. Ndrikukufunga iwe. Uri mkaka ndicharunga iwe. Moyo mangu wa uchabuda. Urichi yeza kanda suwari chabuda. Stressing about us. A lot of things I've been facing cause of love. And at some point I can't but love is tough. But wakazo ngobatika wakandi believe is a rough. Yaya ze moyo naisa tangika. Paneva ka ugocha wese ukakangika. And then you came past na time wakazo ikanika. Takuto vipa tese sosundos wakandisha misa. Saka ndenge nchiku funga iwe. Uri mkaka ndicharunga iwe. Moyo mangu wa uchabuda. Urichi yeza kanda suwari chabuda. Ndrikukufunga iwe. Uri mkaka ndicharunga iwe. Moyo mangu wa uchabuda. Urichi yeza kanda suwari chabuda.